eragide minister avunanyizibwa ku nsonga za ssemateeka wamu n'essiga eddamuzi mu bwangu ddala okwolekera paalamenti agenda annyonnyola ekyaviiriddeko obuuma bu biometric machines okugaana okukola ng'ate bwagulibwa ensimbi buwanana. Omumyuka Speaker wa Paalamenti y'eggwanga Thomas Tayebwa asinzidde ku kiteeso ekireeteddwa omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu b'e Nakawa nga ye Joel Ssenyonyi bw'ategeezezza nti kyewuunyisa okuba ng'ensimbi ezaagula obuuma buno ziri mu buwumbi bw'ensimbi za Uganda obukunukkiriza mu 40,000 naye ne bulemererwa okukola omulimu omutuufu ogwali guteekeddwa okukozesebwa nga bungi ku buuma buno bwagaanira ddala okukola naddala ku lunaku olw'okulonda okw'eggwanga lyonna. Joel Ssenyonyi yategeezezza nti kino kyayongerera ddala okunafuya empeereza awamu n'okulonda kw'eggwanga lino Uganda n'okwongera okulikubamu ebituli kale ng'ayagala gavumenti y'eggwanga eveeyo ennyonnyole ekyaviirako okufiiriza bannansi b'eggwanga.
What happened? We need an answer because we spent billions of taxpayers' money. Is it that fake machines were procured? That means somebody has got to be held responsible. Is it that good functional machines were procured? However, they were frustrated from working. We need to know. The interesting thing, Honorable Speaker, 2 days ago we were voting for the last batch of local government leaders. I saw the machines were functional. So I asked, what miracle has happened? Government needs to bring us up to speed. What happened? Because a loss was occasioned for the first elections. So all of a sudden they began to function. Was the problem fixed? Did we purchase new ones? We want to know because I get the feeling that the machines were conveniently defective.
Wabula oluvannyuma Thomas Tayebwa amyuka Speaker wa Paalamenti y'eggwanga wano w'asinzidde ng'ayagala minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi mu bwangu ddala alabikiko eri Paalamenti y'eggwanga oba sekyo minisitule eveeyo gyeyewozeko ku nsonga eno.
On BVVK, the Minister for Justice should come and bring a formal statement because, you know, some of these things raised are so critical. We don't need to just answer anyhow without very clear consultations. And I heard government was saying they are even doing investigations. So I think that would give them, no, it is under electoral commission. So it's the Minister for Justice and Constitutional Affairs who is in charge of the electoral commission that should answer that one of the machines.
Mu mbeera y'emu kinajjukirwa nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao ng'okulonda kwa bonna okw'omwaka gwa 2026 tekunnaba kutuuka okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno minisita y'omu yavaayo n'ayisa ebiragiro awamu n'ennambika entuufu eyali egenda okugobererwa naddala abantu nga bakozesa obuuma buno mu kulonda kwa bonna era ng'agamba nti ataagigoberere yali waakuvunaanibwa mu mateeka. Kyokka oluvannyuma lwa bino byonna okubeerawo mu Paalamenti, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi asinzidde awo n'agamba nti omuntu yenna awulira nga teyali mumativu olw'okuba obuuma buno bwagaana okukola waddembe okuddukira mu kkooti.
Tuziyawulizibwa eri bafunamu tekiniko for hish bekozinga delay kubanga akaro kali kagenda kutandika sawa emu ate zisuka bbiri satu awo electoral commission nekola decision kulonda kutandike akozese enkalala za regista kubanga ekikulu omuntu kujja n'agamba nti yenze bali omunsi endi mukakasa ate kyakola kubanga bakandidate babeerawo balina ba agent abasobola okukakasa ate ba agents baba mu kyalo bamanyi abalonzi. So ekyebyuma obutakola ku nnaku gwasooka tewali kyakosa tewali kizibu kyonna kikyaleeta ate ekirungi akaziba ako akabeerako maakatereza kati obugayongera mu maaso obugaloko gavumenti obugenda mu maaso bwabameeya na kasalas ebyuma bikola ate babikozesa ku verifyinga abalonzi. So